lukala ngokuhlwa. Lukala ngokuhlwa. Lukabanisa abantu njalo. Angisalale busuku kuwe. Ucingo lukala kuze kuse. Angisalale busuku kuwe. Ucingo lukala kuze kuse.
We my love, sengahlala ngale mathunzi. Inhliziyo ayoba leludala ngivusela iconzi. Yile phone ekhala kuze kuse. Engani nguwe, aswele oluthanda lisaye kude. Kuthi angiduke, yebo ngiyasifela ngawe. Izenzo zakhe zinqeda amandla, futhi sengiyashiyela manje.
Ucingo lukhala ngokuhlwa. Olukhala ngokuhlwa.
Lukabanisa abantu njalo.
Ucingo lukhala ngokuhlwa. Lukhala ngokuhlwa.
Lukabanisa abantu njalo.
Angisalale busuku
kuwe.
Ucingo lukhala kuze kuse.
Lolu cingo lukhala ngokuhlwa. Njalo wena uyaphuma. Khulumele emakhoneni ngingakuzwa. Nasendlini akusekhona ukuthula. Sindo walo cingo lwakho uyangivusa. Sekwabanje indlala yenze. Phela mina ngiyabuza amabhele. Yona mpile soyipila mape. Lolu cingo lwakho olukhala njalo nje.
Olukhala ngokuhlwa.